to the world. Zao mzala ngufune, zikiriza ebi watembi wane. Zikiriza sentenzi fune, umanye biange, wadolu simbi kwega. Yo, na 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 na, yeah.
Raya boy, beat this beat.
Ngera kumazane teka kakakato mwana wesite soboro kubawo abaseka ne baseka sikwa mumanyi ngomusajja papa enkuba ne kuba omusana gwetibuka mukama nga gwote omulimu kugufuna lutalo n'okugufuna munatera kizibu ngezako kusaba nayo simanyi ntobowulira nange njagala mbekonga basama osije mukasisira onteke mu mabati zezimu ku nsonga lwati nze nkulemera lemerako nnyo nkusumbuwa mukama okimanyi era ensonga lwati nze ntoba nnyo sebaka kuba okimanyi zikiriza omusala ngufune zikiriza ebirwadde mbiwone zikiriza ebibuzo mbiyite cause I know you know my way zikiriza emikwano ngifune zikiriza ebirungi mbifune zikiriza sente nzifune omanye byange wadde olusimbi kweka teri 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 yakwenkana zani zani mubaji bwawangusa emitege jali jiri wanasomoka namagwa manji kululwa na wagusa nali muto mukama wankusa ne baganda bange nabo abakusa ekyo kye kindetera okujaguza tini mukwano gwonnyo okutuuka kweto era nze nyongera ti mukukusaba yongera ongabirira emikono gigino naye nzani nzani kwoyagala bwotyo kwoyagala bwotyo mukama kwoyagala bwotyo. Musala ngufune zikiriza ebirwadde mbiwone zikiriza ebibuzo mbiyite cause I know you know my way zikiriza visa njifune zikiriza namabanja ngawone zikiriza emikwano njifune cause I know you know my way zikiriza tego njiwone zikiriza balabe mawone zikiriza ebirwadde mbiwone cause I know you know my way nali muto mukama wankusa baganda bange nabo abakusa nali munyomi kwe abangula ne bakadde bange kwe ankumira producer wange kwe amukusa nakalobozi kange kwakawomesa ekyo kye kindetera okujaguza nti ni mukwano gwonnyo okutuuka kweto era nze nyongera ti mukukusaba yongera ongabirira emikono gigino zikiriza ne nyumba gigino.